waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali
ilaahow ha dilin fadlan saaxiibkay sidaan yuu ku bixin askariga ayaa ku yidhi gacmahaaga kor u hay waa yahay ayay tiri mudane gacmahayga meeshooda kama dhaqaajinayo kaasi wuxuu ahaa codkii diamond reynold wax yar kadib markii askari booliisa uu si daba jooga u toogtay saaxiibkeed filando castiil telefoonada gacanta ma duubin oo keliya dhacdadii u dambeysay ee booliiska maraykanku ay ku toogteen qof ee waxay toos looga daawanayay facebooka iyada laftigeeda ayaa booliisku bistoolada ku hayay miss reynolds waxaa dhinaca ka yaalay saaxiibkeed oo dhiig ka daadanayo oo markiiba miyir beelay waxaa waxaas oo dhan daawanayay gabar afar jir ah oo ay miss reynolds dhashay miss reynolds ayaa iyadoo naxsan hadalkeeda sii waday
You shot four bullets into him, sir. He was just getting his license and registration, sir.
Fadlan, askari, ha idhihin sidaan ayaad yeeshay. Afar xabadood ayaad ku riday jirkiisa. Wuxuu la soo baxayay laysankiisa iyo warqadii diiwaangelinta gaariga. Mr. Castillo oo 32 jir ah ayaa gaarigiisa la joojiyay maadaama mid ka mid a nalalka dambe ee gaarigu uusan shaqaynayn. Wuxuuna askariga u sheegay inuu wato bistoolad u sharciyeysan oo u qarsoon saaxiibtiis ayaa sheegtay inuu dukumiintiga la soo baxayay markii askarigu uu xabadaha ku furay mer castiil ayaa cisbitaalka loo qaaday halkaas oo uu mar dambe ku geeriyooday miss reynolds ayaa weli facebooka toos uga hadlaysay markii iyada laftigeeda la xiray ma garanayo siduu noqday anigu hadda waxaan ku jiraa kursiga dambe ee gaariga booliiska dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay dibadda aqalka guddoomiyaha gobolka minnesota markay booliisku sii daayeenna diamond reynold ayaa ku biirtay dadkaasi dibadbaxayay iyadoo codsatay cadaalad kana tacsiyeysay mer castilla oo ka shaqayn jiray makhaayad ku taal iskuul weligiis nin xun ma ahayn weligiis cid waxba ma yeelin nin afgaaban ayuu ahaa oo aad u deggan nin wuxuu ahaa dadka jecel waxayna booliisku dileen isagoo wax dhibaataa aan cidna u geysan filando castiil hooyadiis ayaa aaminsan in wiilkeeda loo dilay oo keliya maadaama uu ahaa nin madow waxay noo sheegaan inaysan dadka madow si gooniya u beegsan laakiin masaasaa waana la ugaarsadaa maalin kasta waa dagaal hoose oo lagu hayo dadka maraykanka ee afrika ka soo jeeda dhammaantood laba maalmood ka horna booliiska ayaa nin ku toogtay gobolka louisiana kadib toogashada minneapolisna madaxweyne barack obama ayaa sheegay in dalku marmar badan hore u soo arkay masiibadan isagoo ku sugan poland ayuu obama sheegay in toogashada asbuucan aysan ahayn mid hal mar oo keliya dhacday ee ay astaan u tahay kala qaybsanaanta ballaaran ee xagga midabka ee ka jirta nidaamka cadaaladda maraykanka
when incidents like this occur there's a big chunk of our fellow citizenry that feels
markii dhacdo noocan oo kale ay dhacdo waxaa jira qaar badan oo ka mida muwaadiniinteenna oo aaminsan in midabkooda awgood aan si cadaalada loola dhaqmin waana wax dhaawacaysa dadka annagoo dhanna wayna dhibaysaa guddoomiyaha gobolka minnesota mark dayton ayaa codsaday baaritaan federaalku inay ku sameeyaan dhacdadan wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in toogashadan aysan dhacdeen haddii filando castiil iyo dadka gaariga la saarnaa ay ahaan lahaayeen dad caddaan ah guddoomiye dayton ayaa weydiistay dadka gobolkiisa inay ka hortagaan oo ishortaagaan cunsuriyadda filando lama siin gargaar deg dega cidna ma fiirin xaaladdiisa askarigii wax toogtay ayaa la caawinayay halka miss reynolds la jeebeeyey oo xarunta booliiska la geeyey iyadoo wadata gabar ay dhashay oo afar jira waa wax aad u kala duwan sida loola kala dhaqmay dadkaasi waxaan u arkaa wax aad looga xumaado inay tahay toogashadii hore ee ka dhacday baton rouge louisiana ayaa video laga soo duubay wuxuu muujinayay alton sterling oo 37 jir ahaa oo laba askari oo cadaana ay dhulka ku hayeen ka hor intaan dhowr xabadood lagu dhufan. Taas ayaa dhalisay dibadbaxyo iyo caro warbaahinta bulshada lagu qoray. Dadka qoraalada carada leh Facebook ku qoray ayaa waxaa ka mid ahaa Nakia Jones oo iyada laftigeedu ah askariyad booliis ah oo madow.
How dare you stand next to me in the same uniform and murder somebody? I wanted to quit when I saw that video.
Sidee bay u dhacdaa inaad iyag istaagtaan idinkoo uniformka wata haddana dadka dila? Waxaan rabaa inaan iska casilo shaqada, laakiin waxaan u baahanahay inaad taageertaan askarteena hawsha saxda wada. Waxaan rabnaa inaad is hortaagtaan kuwa qaladka wada. Wasaaradda Cadaaladda ayaa hadda hoggaaminaysa baaritaan lagu sameynayo dilkii Mr. Sterling. Macluumaad lagu qoray jaraa'idka Washington Post ayaa muujinaya in sannadkan oo bishii toddobaad oo keliya lagu jiro ay booliska Mareykanku toogteen oo dileen 123 muwaadiniin Mareykana oo madow. Guud ahaan booliska ayaa toogasho ku dilay sannadkan 2016 506 qof.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. booqo sbs.com.au/somali.